radio mumva ni radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu kiganiro agasaro ka uraga umwihariko wa muri sanga ikiganiro agasaro ka uraga cy'uyu munsi n'ikiganiro ntuye abantu bose bagira umutima w'urukundo urukundo ruhebuje urukundo rwo kurera abana b'impfubyi mukabarera mukabakuza baravuga ngo yamagara tewe hejuru buri wese asamaye ariko muri iki kiganiro murumva ingero z'abatitaye ku babare bwabo ahubwo bakaramira ibibondo abo babyeyi abariho n'abatakiriho icyubahiro ni cyanyu amajwi y'abana mwareze ntiyuzuye amaganya yuje neza
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona
winci kintege
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe
nkuko nabibasezeranije iki ni kiganiro mparira ahanini abana b'impfubyi bashaka ababyeyi impfubyi zidasanzwe Stanislas Kanyinzira nta muntu agira bavukana zi ukiriho abamureze bamubwiye kuba muturaguye ku Kamonyi mu nkoto za Kinyambi ari mu karere ka Nyarugenge akagari ka Munanira ya kabiri umudugudu wa Kanyange
nigushakisha umuryango twaburanye 1994 natoraguwe n'umumama wawe umuntu waza gupfa ntibandeze ntibanyigije umusore ntagakiriho ariko nta muntu n'umwe ngira tuvukana cyangwa se ngo tube tuvindimwe nta nubwo nzi ngo ivuka ahangaha gusa nzi ko banturaguye ku Kamonyi
baguturaguye ku Kamonyi ufite imyaka ingahe
ni umwaka umwe
uwo mumama wakureze yitwaga nde
Kagamukamudenge Perpetu
Mukamudenge Perpetua agutura ku Kamonyi arakurera yigeze akubwira umaze gukura uburyo yagutoyemo nuko yagusanze
umwana we niwe wantoye ahamukikiriza basanze nyine ndahantu mu mirambo mu nkoto ishyamba rya byo mu nkoto
yego
ngo mwicara ku bibero mwicaye ku bibero aravuga ati ntabwo twasiga umwana mu mirambo reka tumujyane tujye kumurera nuko banjyanye bangizayo umukecuru aramfata arambira aranyuza arumva nari akana gatoya gusa amateka yanjye ambwira ko bantoraguye aho ngaho ajya gupfa niko yambwiye
yitaba Imana yagusize ufite imyaka ingahe
yasize mfite imyaka 15
kuva icyo gihe hari undi muntu w'umuryango wakwitayeho kugira ngo agufashe gukomeza kugimbuka ube umusore n'umugabo
hari uwamfashije ariko ubuzima ntibwakomeza kumera neza biba ngombwa ko nanjye nshaha kanjye njya kwirera
byakugendekeye bite warabishoboye washoboye kurwanya ubona urakomeye ugira imbaraga n'umuhate ubungubu hari icyo ugejejeho
umunsi wa none uko biri ntabwo natega amaboko munsabe ariko nta kintu nagira gifatika cyane ariko uko biri kose ubuzima buri kuza urumva ndacyari umusore ndacyari gushakisha
ubu nta so wanyu nta nyoko wanyu nta nyokorome nta mubyara wawe nta muntu uzi
nta n'umwe
uranyemerera Kanyinzira tugiye gukora ikintu kimeze nk'umukoro kugira ngo ngufashe mfashe ndabumva ijwi rya Amerika turebe uko twamenya abantu baba barimo ababyeyi bawe cyangwa byibuze umubyeyi wawe umwe ariwe mama wawe uko byagenda kose yitabye Imana muri kumwe mama wawe mwari kumwe aguhetse unyemerere wihangane dukore urwo rugendo hamwe nagira ngo wongere unyibutse ubibutse nabumva ijwi rya Amerika uko uwo mubyeyi wawe yenyakwigendera Mukamudenge utwibutse uko yakubwiye aho bagutoye
bantoye mu nkoto za Kinyambi gusa akantu nibuka yambwiye ko bajya gambaza izina ryanjye nkavuga ko nitwa Njinjiri niko kantu nibuka yambwiye gombazaga amazina yanjye kuvuga ngo nitwa Njinjiri mungoto za kinyambi niho bantoraguye icyo gihe 1994 naho bari guhunga
muri imyaka ishize 27 hagiye habaho ibihe byo kwibuka mu kwezi kwa kane hibukwa genocide yakorewe abatutsi ibyo bihe waba warigeze ujya kureba aho bibukira abaguye aho ngaho mu nkoto za kinyambi
ntago nigeze njyayo kuko niyo mbitekereje ibyo bintu mba numva muri njye ntameze neza mba numva nashaka no kubyumva bitewe n'ubuzima mwaranyuzemo mba numva hari ahantu bimara cyane
birumvikana hari imisozi byibuze ibiri cyangwa itatu wampa izengurutse ako karere ku muhoto za kinyambi
imisozi hazengurutse hari ubwo nyine ni ukuvana kuri Nyabarongo ujyayo hakurya ubwo ni muri Musambira
ibyo byose ndabikubaza kugira ngo umuntu wese waba utwumva waba wararokotse akaruhukokera aho mu nkoto za kinyambi umuntu waba warahahungiye akahungana n'abandi harimo umubyeyi uhetse umwana yenda wariraga bakamuhoza bamwita bati ihorere njinjiri uwo yaba ari wowe wakumva icyo gihe yakumenya no kugira ngo tugerageze gushakira hamwe tubwire abumva ijwi rya Amerika badufashe kuguhoza no kugushakira umuntu wawe ntihabura yenda umwe waba wararokokiye aho ngaho nawe wakwibuka ati nabonye umubyeyi uhetse umwana uwo mwana wakubonye mu mirambo akagukikira akagukunda akavuga ati uyu mwana simusiga uwo mwana ariho
uwo nguwo ntawe uriho yapfuye mbere y'umukecuru
birumvikana ko nta muntu n'umwe usigaranye wo kugira ngo aguhe amakuru
uhari ni uwundi wasigaye nyuma yaho wasigaye unyitaho nyuma ariko nawe we ntabwo navuga ko atabizi neza ariko hari ibyo aziho bike
ubu se wamfasha ukampa telefone ye nkazamwihamagarira
telefone nta kibazo
uwo Kanyenzira yaturangiraga yitwa Erika Uwimana umubyeyi watoye Kanyenzira yaramubereye nyina wabo niba warabuze umwana mu mwaka w'1994 umwana wari wahaye irindazi ngo rimuramire yari afite irindazi mu ntoki igihe ahura n'uwo mubyeyi umwana wari wasubitse isume y'urunombe umwana mwaburaniye mu nkoto za kinyambi umwana wari ufite akazina k'akabyiniriro ka njinjiri igana agasaro kabura gakozwe rya Amerika uwo mwana n'uwawe mu kuzuza amakuru ku mateka ya Kanyenzira navuganye na Cyubahiro Jean Pierre washakanye na Erika Uwimana ari mu bareze Kanyenzira atuye mu karere ka Muhanga umurenge wa Nyamabuye umudugudu wa Nyaruhira mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda
muri asanzwe ati Kanyenzira ukwiteye umwaka w'1994 ubwo impunzi za abantu benshi basohokaga mu mujyi wa Kigali abari bawutuyemo muri icyo gihe nyina wabo w'umugore wanjye umumasane w'umuryango ni mabukwe nawe yari arimo yaratuye muri uwo mujyi awusohokamo ntabwo byari byoroshye rero kugenda n'amaguru kugenda n'imodoka nko ku bantu batari bazifite no gutega ntibyari byoroshye yasohotse muri uwo mujyi wa Kigali yagenda n'amaguru amakuru we ubwe yaduhaye yatubwiye ko yaje kugera aho bita mu nkoto uba wambutse Nyabarongo gatoya ukarenga aho bita ku Ruyenzi ukarenga aho bita Bishenyi ukarenga aho bita mu Nzoze ukagera aho bita mu nkoto bahageze bananiwe aricara mu gihe rero yari yicaye yaje kubona umwana w'umuhungu wari wahatataye kuko hari mu gihe cy'intambara hari hariho amasasu hari impunzi zajyaga zitambika zigenda zimuka zashobora kugenda zikatibitewe n'impamvu baje gusanga rero bahataye umwana w'umuhungu utari uzwi amazina ari umwana w'amenyo abiri icyo gihe rero uwo mwana uko uwo mubyeyi yitwa Leya yatanze amakuru yaduhaga natwe abantu bari bari muri karitsiye yavukagamo batubwiye ko yagiye kubona akabona umwana w'umuhungu ndetse ngo yibwira ibyo kumusiga ariko umutima ntiwamwemerera aramutwara kuko nta wundi yabonaga kujyana amuheka mu mugongo aramuzana amugeza mu muryango yavukagamo muri uwo mwaka rero yahise apfa reya amusigira nyina nyina yitwaga Mukamudenge Perefegitura rero Perefegitura niwe wasigaye amurera nawe hakize imyaka itandatu apfuye byaje kuba ngombwa rero ko uwo mwana asigarana uw'imana irica uw'imana irica rero ni makanga batatanye rero 2008 ndumva ntawamenye imyaka uriya mwana yari afite ariko ku rugero rufatika ni uko uwo mwana yari afite amezi abiri mu kanwa yari azi kuvuga iyo wamubazaga uti witwa nde yarakubwiraga ngo ingingi ingingi ntiyanavuga ngo nitwa ngingi wamubaza utese iwanyu hari iki ugiye gutishiza kugira ngo umuntu arebe ko yatanga amakuru akabona umuryango akakubwira ngo
ni ukuvuga ko uriya mwana yatawe aho mu nkoto za Kinyambi n'abari bahakambitse bagahunga cyangwa se n'abahaguye aharokokera
uko yaduhaga amakuru reya bigaragara ko ashobora kuba byose birashoboka kuko birashoboka ko yahatawe n'impunzi zishobora kuba zarirukanywe vuba vuba n'intambara n'amasasu cyangwa se bigashoboka ko bamwe mu bari batambitse aho ngaho hari harimo abahaguye ahari uwo mwana akahasize ari muzima birashoboka byose kuko ku bantu bari mu rwandiko byarashoboka ko mu nkambi zimwe na zimwe zimuka buri kanya abantu bamwe bashoboraga kuhagwa bitewe n'uko urugamba rwabasanze cyangwa se bakagira isa n'abisha bagasiga ibintu byinshi n'abantu bakahasigara n'abana n'amatungo bikahasigara uwo mwana rero ashobora kuba ari ubwo buryo hasigaye kuko rero tubwiye ko ari nawe mwana wari wahatakaye wenyine kuko yari yabonye n'undi mwana w'umukobwa ariko kubera umunaniro yari afite ntashobore kubikora byose ubwo rero ni ubwo buryo kanyengera wiswe kanyengera n'umuryango yaza asanga ni ubwo buryo kanyengera yahasigaye byose birashoboka
kurera umwana mwatoye mukamukuza mukamukunda akababera umwana mukamubera ababyeyi n'abavandimwe iyo urebye kanyengera ubona ari iki gikomeye yifuza mu buzima adafite
ibyifuzo bye ni ibyo ajya aganira kuri shimwe ibyo kumubabaza cyane mu buzima ni uko ariho atazi nko igihe kimwe ntibe ku mwaka hari nko muri 2009 cyangwa se 2008 wenda gushyira ni bwo yagaragaje amarangamutima ye yuko yashaka kumenya neza inkomoko ndetse njyewe ubwanjye tugana byaje kubaho ko nshakisha ubundi buryo bw'uko twareba ko yabona umuryango ariko ntibyemera mbivuga ko urwandiko rumwe nanditse n'umunyamabanga nshingwabikorwa yandikira urukiko ngo tube ko yagira uburenganzira mu muryango yaje asanga yanyandikiye avuga ngo ntitwamenya niba uwo mwana ari imfuka cyangwa atari yo icyo kigo cyatoraga ibyo na byo byaramukomerekaga kumva iryo jambo ko yatoraga ibyo yifuza mu buzima mu bigaragara ni ukuba yamenya neza inkomoko ye y'amaraso atari inkomoko y'aho abarizwa
nk'umuntu ukomoka muri ako gace nta mateka yaho mu nkoto za Kinyambi waba uzi ntayo wumvise yadufasha mu gushakisha no gufasha bumva ijwi ry'Amerika muri aka kanya kuba yenda hagira uwavuga ati uyu mwana n'uwanjye wasigaye hariya mu nkoto za Kinyambi hari amakuru yaho waba waragerageje kwegeranya muri iyi myaka yose ishize
aha ngaha nko ku mezi atandatu ashize mu bwo nabonye amafoto k'umubyeyi umwe kuri watsapu witwa Nyamfazatina watangaga amakuru y'umwana yabuze 94 akavuga ko ari umwana w'umuhungu yatanga ibimenyetso bimwe na bimwe ugasanga bishoboka ko ubuhungu abifite yavugaga nk'inkovu yari afite mu gihorihori ariko yavaga yatiye nkovu yari inkovu y'amaraso ngewe tuvugana ntabwo iyo nkovu nayitaye kuko igihe cyo muri 1994 nari umwana w'imyaka 15 cyane ko yafite umuntu yabyitaho ariko aho abivugiye mbajije uwo muhungu amubwira ko ako gakovu agafite ariko sinigeze nkabona kiza kuko nyamvura aho yavugaga ko uwo mwana yari afite inkovu ifite n'amaraso ubwo rero ni ukuvuga ngo uwo ni we muntu wabona agaragaje ko akeka ko umwana yaba yari abatwara agerageje kumubaza anyuze mu nzira nyinshi iby'uko yatoraga mu nkoko za Kinyambi kandi wavuga ko yari yarahungiye aho bita Kicukiro aho impunzi zimwe z'abatutsi barokotse jenoside za Ruguru atubwira ko yari ahetswe na nyina wabo kandi nyambura ubwo atabavuka mu nkoko waje guteka ko ahari uwo mwana wari umuhetse nyina wabo yaba yarerekeye mu bice by'iwabo bamaze gutandaza noneho yagira iwabo wendaga kuko n'uwo mukobwa cyangwa se uwo wari umuhetse ndumva hari yitaroranse niba ntibeshye bavuga ko nawe batamenye irengero ubwo rero turabasha kubihutira ngo niba koko uwo mwana ari uwabo cyangwa se ari uwabo icyo igikuru ni uko atapfuye kubona ariko icyo ni cyo kintu kidushimisha kurutaho ariko ubundi amakuru dufite yaba aruta ayandi yose twagiye tugira amafoto twatanze ura kuri iseri akabura umuryango ayo niyo makuru niza yashoboraga kuba yagira uko afata kuruta andi yose ariko nayo nta bimenyetso bifatika kiyitugenge tukabye niba
uwo mudamu uvuga ko ashobora kuba ari umwana we muravugana mugirana ibiganiro byo kugira ngo murebere hamwe uko mwamenya niba ari we koko
uretse kuba naba narabonye itangazo yigize mu muryango umwe bita kuri ibyo bintu byo kubyina ubundi akavugana na Kanyungira ariko ugerageza gushaka kukinjiramo cyane n'umukobwa we ku rwanjye ruhande tuvugana ntabwo njye ubwanjye turavugana ahubwo yavuganye na Kanyungira ariko amafoto barayanyeretse n'amafoto barayanyoherereje n'amafoto y'umuryango uriho n'amakuru amwe n'amwe nyine narayabonye ariko ko Kanyungira urumva amaze kuba umusore nubwo ntamenye imyaka afite ariko urumva ko nawe n'umunani afite amezi cyangwa se umwaka n'ikindi gice gifite amenyo abiri ubu amaze kuba umusore w'imyaka irenga 20 n'indi myinshi urumva n'ubwo uyu munsi wa none arabyikurikiranira cyakora uwo mukobwa umubyeyi nyamvura we yaraduhamagaye ariko avugana na madamu nk'uko nawe nyabanje kuba ariwe muvugana kumuha amakuru ariko adataho wumva amakuru nabaha ni amakuru y'uko nanjye nanganaga muri iyo myaka umuntu w'imyaka 15 atandukanye n'imyaka 20 nari umwana
cyubahiro Jean Pierre ndagushimye cyane kubafasha akanya kugira ngo usangize agasaro kaburaga ku ijwi ry'Amerika amakuru ya Stanislas Kanyungira ndizera yuko azabona umuryango we bidatinze kubera abantu benshi bari bwumve ya makuru utanze ujye umunsi mwiza cyubahiro
yego murakoze cyane kandi namwe mugire umunsi mwiza
agasaro kaburaga
undi mwana wakuze atagira ababyeyi ni Jean Marie Shumbushu atuye mu ntara y'Uburasirazuba mu karere ka Bugesera umurenge wa Nyamata akagari ka Kayenzi umudugudu wa Cugaro yavutse imyaka 1992 afite imyaka 2 yahunganye n'ababyeyi ajya Bukavu ageze ku myaka 4 yaburanye n'ababyeyi akirwa mu kigo cy'imfubyi yari afite mukuru we ushobora kuba yarajyanywe mu Buhinde dore inkuru yashumbushe
inkuru njye kubabwira nanjye umubyeyi wandeze ni wayimbwiye nanjye icyo gihe nari nyiri umwana mbimenye vuba ubwo muri 2011 nicyo gihe namenye ko nababyeyi nari mfite
umubyeyi wakureze niho yakubwiye uwo uri we
ubundi
yakubwiye ngo iki
yarambwiye ko yandeze ko yamvanye mu nkambi yanuza yari ya Bukavu abaga inkambi ebyiri ngandu ya Nyangezi ya kabiri niyo afatiye ari umukecuru nyine mama w'umubyeyi wamfashe wandeze niwe wanyadapte umubyeyi yitwaga Nyirabakungu Margarita cyangwa Irigarita then amereza umubyeyi wandeze n'ubu ngubu tukiri kumwe.
None se mama wawe we yitwaga nde? Yakubwiye amazina ye?
Mama wanjye ntago yambwiye amazina ye. Ntago yambwiye amazina ye. Na papa wanjye nawe nuko nguko. Papa we ubanza yasiga mu Rwanda.
Wavutse 1992. Muri 1994 ababyeyi bawe barahunga. Sinzi niba barahunze bose cyangwa harahunze umwe. Hari icyo wamenye waba waramye nimba warajyanye n'ababyeyi bawe bombi cyangwa warajyanye n'umwe uwo mugira neza w'umugira banga wakureze yigeza kubwira aho ababyeyi bawe babaherereye
umubyeyi wandeze nawe mama we ni wa mumaye mama w'umubyeyi wandeze niwafashe mu nkambi ya Nyangezi ya kabiri kuno bamubwiye na bamubwiye ko bamfashe kuri mama wanjye uwa mama wanjye yarafite ikibazo cy'uburwayi nawe nambaraga rati ubwo bajyana mukuru wanjye nanjye uwo mubyeyi witwa Nyirabakungu Irigarita nanjye aramfata ajya amereza umwana arambira
mukuru wawe we yagiye hehe
bamubwiye ko yagiye mu Buhinde
yagiye mu Buhinde yitwaga nde
angare na makuru twafite na byutuje
none se ninde wakubwiye ko yagiye mu Buhinde
umuntu wambwiye ko yagiye mu Buhinde ni umubyeyi nyine wandeze na baramubwiye ko ashobora ko yagiye mu Buhinde bagira neza baramufashe bamujyana mu Buhinde
ariko ntazine yaguhaye ntabwo uzi uko yitwaga
ntazine wamare usambye wenda ngo kubera ko bandikaga abantu wenda mushaka kudufasha mukaturebera ko bigeze ari nyirondoro bafashe
bakujyana mu kigo cy'imfubyi kibukavu ntazi nabatanze iri zina rya shumbusho ryavuye hehe n'indi wari guhaye
umubyeyi yitwaga Nyirabakungu Irigarida niwe wambwiye ko nge nitwaga Shumbusho Jamari
ababyeyi bawe bakubyaye nibo baguhaye iryo zina rya Shumbusho Jean-Marie
yego
bakaba bose se bombi baritabye Imana bari muri Congo cyangwa papa wawe yasigaye mu Rwanda mama wawe abari ujya muri Congo
kuntu kuntu nge amakuru mfite
yego
kumva mu nkambi ya Nyangezi naye ndi kumwe na mama gusa papa we ntabwo tuzi aho yasigaye nimba asigaye mu Rwanda se nimba
bivuge ko mama wawe yabahunganye mwembi muri babiri we na mukuru wawe
yego
wari muto yabirumvikana hari ugeza kubwira imyaka mukuru wawe yari afite icyo gihe
oya ni imyaka yanjye ni estimation nako ari iri precise
nta hantu handitse iri no barakurege gusa baragereranye
yego
none se uwo mubyeyi muhamagari mu izina rya Nyirabakungu yigeze ndavuga umubyeyi wakureze muganira umaze guca akenge nta nibwo wigeze wumva agira icyo avuga ku hantu ushobora kuba ukomoka mu Rwanda
kubera ko bafate mu nkambi ya Nyangezi ari kuvuga ko dushobora kuba tubaturukira mu hafi ya Bukavu bira bice bya hafi ya Bukavu gusa nawe na presizo afite ariko ari kumva ko ari bira bice kuvuga ko twahungiye ari
ntabandi baturutse kure bari zo za Nyangezi
birashoboka gusa na umubyeyi wande turi kumwe niwe wampaye igitekerezo ati gira kuraje ushakisha ababyeyi yambwiye ati nimumukene amakuru na mwavugana nta kibazo
ushobora kumumpata ukavugana nduva hari byinshi yasobanurira uwo mubyeyi wareze Shumbusho n'ubu bakaba bakibana n'ubwo bwose Shumbusho ari inyamata aho yagiye gushaka akazi uwo mubyeyi ari Kigali yitwa Nagize Maria Rosette n'umukobwa wa nyirabazungu Margarita Hildegard naramushatse ndamubona ngira ngo nuzuze amakuru yamfasha gushaka inkomoko ya Shumbusho
kabura gakaboneke shaka nze kaje kunigira unigira rwuzure
ni Venuste Nshimiyimana muvugana
ego
ndo umunyamakuru ku ijwi rya Amerika nkuri ikiganiro kitwa Gasaro Kaburaga
ego
nagira ngo mbanze ngushime nk'umubyeyi wareze umwana witwa Shumbusho Jean Marie niwe wampaye nimero yanyu
ego
ambwira ineza mwamugiriye ku mwamukujije ubu yabaye umugabo afite abana rubatse ariko akomeje kwibaza aho akomoka nyirizina yambwiye ku mwamubwiye amakuru yose akeneye kumenya nk'umwana nabyo mbibashimire hari ababyeyi bamwe batabikora mwagize neza kumubwira uwariwe nuko mwashoboye kumubona kugira ngo mumurebe nari mpamagaye ngira ngo mbabaze niba mwafasha ku tubazo tumwe ntashoboye gusobanukirwa cyangwa se ngifite hamatsiko uriya mwana mwigeze mumenya ahantu ashobora kuba akomoka mu Rwanda
oya ntabwo nabimenye kuko umuntu amufashe imamu mtara
yego
bari mu nkambi y'Inyangezi hanyuma ambwira ko yamukuye twaruje bavuye Bukavu za bashaka abantu bafata abana bakabarira mu muryango bandika mama rero amazina ye baragenda bazana abo bana ngo bari abana babiri hari Shumbusho Jean Marie ariyo mwana yamwe nareze hari ngo na mukuru wewe ngo bamujyanye niba ari mu Buhinde abamujyanye ntabwo tubazi ngo babakuye muri SOS Bukavu ngo kisubye Bukavu niho abo bakubaruje baje bakuruka baza nyina aho ngaho Inyangezi akari gushaka abantu bafata abana nuko twabimenye bamukuye mu kigo cy'i Bukavu kisubye bamujyana mu nkambi ya Nyangezi ya kabiri uwo mubyeyi manje niyo abakuye Margarita cyangwa iri Bigarida niyo bamwakiriye noneho nge ko bari bari mu nzuzi nabaga muri Congo n'ubundi abona n'uyu mwana reka mujyane nge kumurera mbese ko yakuba bari kugenda bahunga agiye na y'umusigano hamwe narashatse muri Congo nibwo rero najyana ku mwana mujyana yamubera kugeza n'ubwo twagarutse mu Rwanda nitegeje mu Rwanda noneho nagerageje kuzabamenya aha turoga ntabwo tuhazi nta makuru na gato yanditse uko ari kumwe n'uko bari abana babiri ngo bari abahungu babiri umwe akaba ariyo najyanye undi akaba ariyo ngo niba ari mu Buhinde yagiye ntabwo tuzi neza aho yagiye akabuze amakuru twafashije ni mu Buhinde
izina rye ntabwo murizi
ariko uwagiye ni umukuru mukuru mutane Shumbusho Jean Marie
ntabwo ubigize ukekeranya ngo uvuge uti uyu mwana ashobora kuba yenda komoka Kamembe ashobora kuba komoka Sibutare ashobora kuba komoka
njye akiza kubera ko ari umwana mutoya naramubaza ese Jamari uwanyu wavuye he wabwambwira Butare wabwambwira cyangwa ntabwo bibyari rero sinubaze kugira ngo ube kubutera agahinda nabonye kubaza wenda akambwira cyangwa akambwira Butare
biraruhije no kumenya imyaka ye yari afite ese ubundi umufata wabonaga yari afite nk'imyaka ingahe
ndeba nkasanga icyo gihe yabaye ntiwabuze gutsinda kabiri kuko ndetse wabonaga narakirikije nitsinda kabiri nageranye n'abandi bana bari aho ngaho nkabona ari nk'itsinda kabiri
urumva umwana w'imyaka itatu yashoboraga kuvuga utugambo duke wamubaza hakomoka akakubwira Butare
ntabwo yakundaga kuvuga cyane niyo mwambwiraga igire mu Rwanda kamwe ati wowe yewe yatu mu Rwanda n'ukambwira
ari Butare ari na Cyangugu izina ryamuzagamo kenshi iwa mubazaga ni irihe muri ayo nongere ngushimire kuba uhaye kano kanya ijwi rya Amerika na gutelefonye nta guteguje ari kuranyakira ndabigushimiye
Agasaro Kaburaga
nabibabwiye tugitangira ikiganiro cy'uyu munsi ndagiharira hanini abana bakuze badafite ababyeyi bombi cyangwa se umwe muri bo bahora n'intimba yo kutamenya aho bavuka uwitwa Jean-Claude Chishibange atuye i Kigali ariko yakuriye Nyamagabe yavukiye muri Zaire mu mujyi wa Bukavu ariko arererwa mu Rwanda magingo ayafite imyaka 32 buri munsi abashaka gusubira ku ivuko kimwe n'abandi benshi banyura ku ijwi rya Amerika i Kigali yari afite ubutumwa ashaka kugeza ku gasaro kaburaga
na mahoro nabashakiraga namaze kubona ko hari igikorwa mujya mukora cyo guhuza abantu na famiye yabo bamwe baragiye bakotera bakaburana nanjye naje kugira ikibazo cyo kuba tuvuka muri Kongo data ni umukongomani mama ni umunyarwanda noneho mama nyuma yuko data yapfuye yasuzanye mu Rwanda ubwo dukurira mu Rwanda ubuzima bwacu bwose ntabwo tugeze tuhamenya nawe twamubaza akatubwira ko atahibuka nicyo cyari cyatumye mbahamagara mboherereje ubutumwa nifuza ko nkuko nabonye mubikorera abandi nanjye ko ari ibishoboka mwafasha mukankorera ubuvugizi noneho nkabasha kubona ababyeyi banjye
none se mama wawe muri kumwe aho ngaho mu Rwanda
mama wawe turi kumwe mu Rwanda ariko atubwira ko nta kintu cyaho yibuka gusa nta n'ukutubwira ngo hari muri aka gace hari ahantu ndetse natwe ni ukumva ngo utwo duce gusa nta bundi buryo iki tubasha kuba twamenya ngo ni hehe
ukumbwiye ko papa wawe yitabye Imana urashaka umuryango we wasigaye
kugira ngo nanjye menye iwacu ku ivuko nyirizina kuko turi mu Rwanda turi babiri njye na mushiki wanjye
none mu byo mama wawe yakubwiye ko mukomoka mu kahe gace ka Zaire
yambwiye ko ari mu bwoko bwa mu bwami bwa Ngweshi ariko noneho agace twari bari batuyemo akaba ari muri Kadutu mu gakarite ka Mudaka hafi y'isoko ngo iyo wababuri ku isoko ya Mudaka warebaga epfo ahantu bari batuye ngo kaba wabasha kubona inzu aho ngaho n'ayo makuru dutegu
Jean-Claude utuye hehe mu Rwanda
mu Rwanda ngiye ubumbi Kigali ariko aho twakuriye kwa mama kwivuko ni mu karere ka Nyamagabe mu cyahoze ari Gikongoro
ndimo ndakumva ndimo ndashaka kugufasha uvuze Kadutu uvuga Ngweshe uvuga Mudaka ndahareba ndahabona wari wagira Bukavu
uya ntabwo ndahagiranye ntabwo ndigira mbasha kuva mu Rwanda hombe naperekezayo
ufite imyaka 30 ningahe ubungubu
nibiri
imyaka 32 uri umugabo ushobora kuzashaka impapuro ziguhesha uburenganzira bwo kwinjira
ndazifite izo narazishatse izo narazishatse ufite pasi
ufite iyo rese pasi rero ukazamuka ukanyura ku mupaka wa Rusizi nta minota 30 ihari noneho nugera i Kadutu uzamuka usa n'ugana za Nyangezi uzabona aho isoko riri uzahagarara aho ngaho ubaze uti mbese hari umuntu witwa kanaka na kanaka mama wawe nta yandi makuru yaguhaye y'umuntu ushobora kumva indi imwe na papa wawe
oya ntayo we gutambwira ko nyuma yuko mu gupfa kwa data nta kundi kongera kwerekezayo kuko nta buzima yari afite ntawe ari kumufasha muri abo bandi ba famiye babaga bigereye mu byabo noneho afata icyemezo cyo kuvuga ngo reka ajye kwivuka kuko ari bo azabasha kubona uko aturerera
ni ukuvuga yuko ikintu usigaranye ni izina rya so kubuze ko yitwa Masumbuko Gaston
nayo ni nicyo kintu cyonyine usigaranye nta kindi no kuba numva ngo sogokuru yitwa Danyera gutabara gusa hanyuma nyogokuru akitwa mba ntaye nko mwibagirwamo gatoya
yitwa Mukandori reka mukwibutse
yitwa Mukandori
Mariana
ubona mbese Mariana ni mbese ni ibyo ngibyo ni nari makuru gusa nse nta yandi nabandi kumwe na mushiki wanjye rero nawe uri mu Rwanda ni mukuru nawe yarashatse nawe urumva arahangayitse ariko arabaye kubera ko ari wowe mugabo gerageza bati rero ko hari ikintu wakora turebe ko twamenya kwizuba.
Ndahamya yuko abumva ijwi ry'Amerika yumvikanira cyane kuri FM ku maradiyo yo ahitisha ibiganiro byacu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, batuye Bukavu, batuye Kadutu, baturiye Mudaka, nibumva kino kiganiro bakaba bibuka umubyeyi Mukandori Mariana, bakaba bibuka Hera Gutabara, ndetse bakaba nibuka Masumbuko Gaston umwana we Chishibanje ufite n'izina bimeze nk'iryo mu muryango w'abashi. Abashi rero baturiye aho ngaho bazakumenya, bazamenya yuko umwana wabo ubwo bazatubwira, hanyuma tube twaguhuza nabo. Hari ikindi wumva ushaka kuvuga usigara nyuma segonda 30? Hari ikindi wumva utambwiye?
Icyo numva njye nakongeraho ni ugushimira Ijwi ry'Amerika byimazeyo kuko akazi rikora karenza ko twe twakabaye twumva nk'abana b'abantu, ndetse ni ukurishimira no gusabira umugisha abanyamakuru bayo kuko akazi mukora rwose n'ubwitange Imana ijye ibaha umugisha.
Urakoze cyane, ndagushimiye nawe ukomere, amasengesho yawe Imana iyumve.
Yego, murakoze.
Abana benshi twakira mu kiganiro Agasaro ka Buraga, baba bashakisha ba papa babo baravuka, bakura ba mama babo bakababwira uwababyaye, iyo batamubonye kandi ariho bibaza impamvu bavukiye kugirwaho impaka aho gukundwa bisesuye. Nadine Ingabire atuye Kigali mu karere ka Gasabo mu mudugudu wa Kangondo ya kabiri, yatubwiye ko amaze igihe, amaze imyaka ashaka kuvugana n'Ijwi ry'Amerika.
Nshimye Imana ko mumpamagaye, maze igihe kinini cyane, hafi imyaka 43 bashakisha narababuze ngo mumfashe.
Imyaka 43 ushaka Ijwi ry'Amerika uraribuze? Wadushakiraga iki se mukobwa?
Ndagira ngo nange mumfashe gushaka Agasaro kanjye nabuze.
Ako Gasaro kawe ni kitwa nde n'akahe?
Agasaro kanjye rero gafite ibintu byinshi nabimenye nanjye Jenoside imaze kuba mvuze abavandimwe n'ababyeyi.
Yego.
Nyuma ya Jenoside rero bambwira ko mfite papa, bambwira n'izina rimwe simuzi, bambaye izina ryitwa Genera Gusta.
Bakubwiye ko yakoraga iki?
Bambwiye ko ngo yakoraga muri Bensel imbere ya Jenoside, hanyuma umugore ngo yakoraga muri ambasade y'Abafaransa, urumva ntabwo ari mama ko bambyaye hanze.
Yego.
Hanyuma bari bafite umwana umwe mu babo yibikaga muri Ecole Berge i Kigali mbere ya Jenoside, ariko yitwaga Alice, bari batuye ku Gitega. Hanyuma Jenoside ibaye rero bagiye ngo i Burundi, hanyuma umuntu w'amakuru ikibazo nagize nuko yapfuye, yaje kutumbwira ngo bashobora kuzarapfuye i Burundi bakaba bajejerebire muri Canada cyangwa mu Bufaransa, kunabo ntabwo abizi. Nimukuyeyo banyereka ahantu bari basuye, usanga barahagurishije n'umudokteri numva ashobora kuvuga izina rye kubera umutekano, hanyuma amakuru ntibashe kumenya nayo ngo ayo gusa.
None se uwo waguze aho bari batuye ntiyashoboye kuguha amazina yose ya papa wawe?
Ntabwo nabashije kubonana nawe, ni umuntu mukuru ntabasha kugeraho. Abantu nagezeho nageragayo ngasanga yagiye ku kazi buri gihe buri gihe, nyuma baza kumbwira ngo baguze kuri procuration, mubonye rimwe arambwira ngo ntabwo yibuka ahantu dukeneye zishize ngo yayifatize kera, niba ni muri 2009.
None se mama wawe, papa wawe ntawe ufite na mama wawe ntawe ufite?
Yego, ariko mama yacu muri Jenoside nakundaga kumubaza maze kubimenya, aho kugira ngo irakabira gusa.
Ntabwo yashoboye gutobora ngo akubwire izina rya papa wakubyaye?
Naramubazaga akamera nk'ugize Tom. Jenoside ibaye rero arapfanye roho nyobegukemura.
Iyi myaka yose irashize ari 27, ubuze mama wawe ariko ushakisha na papa wawe waramubuze? Nta wundi muntu mu baturanyi wigeza kubwira ati papa wawe ndamuzi ndabona musa ngo agufashe akurangire?
Oya, nago nabashije kumenya abaturanyi kuko ngo naravutse turahimu tujya gutura ahandi hantu. Ubwo rero natangiye kubimenya ndi mukuru ntazi abaturanyi babo, ngiye kuhabaza nyine nibwo nasanze ngo barahagurishije. Nyuma yaje ariko turebye nibwo nabashije kusa n'uhumuka maze gukira ibintu byanjye nakorewe ntangira kujya kubaza, ariko ntabwo bambwiye.
Wigeze ugerageza gushakisha ngo umenye izina ry'uwo nakwita Mukaso wakoraga muri ambasade y'Abafaransa?
Nawe bambwi izina rimwe ngo yitwaga Veneranda, ariko irindi ntabwo mbizi. Urumva ngo ikindi nabasha kumenya bose ubwenegihugu bw'Uburundi.
Umugore yitwaga Veneranda n'umugabo yitwa Veneran,
ariko amazina yabo yandi ntabwo mbizi. Ngo babaga ku Gitega hari hafi n'umuryango hafi ngo nawe
uwo mwana wakubwiye ko ashobora kuba yariganye n'umwana wabo cyangwa se barakinanye cyangwa se yari amuzi uwo mwana wabo Alisa, wakubwiye amakuru ye, nta kindi yakurengerejeho cyari gutuma ushobora kumenya izina rindi rya papa wawe?
Oya, n'umuntu nawe wavukaga i Burundi bari baturanye, hanyuma aza gupfa. Nyuma y'igihe mfite irenge kumuye kujya mu mazu makuru neza kumva kujya ngo nanabyandike nibura ibikuzuri nzima nsanga yarapfuye yarapfuye aho ngaho ku Gitega yari hafi n'umurenge aho uri.
Nadine, kuba ushaka papa wawe ukabwirwa ko ashobora kuba ari mu Bufaransa cyangwa se ari muri Canada, ni ibihugu bigendwa bigerwaho, nta muntu utuye muri ibyo bihugu byombi wigeza kugirira impuhwe ngo agufashe ngo akubwire ati nzi aho bari?
Oya, n'abatuziranye ku buryo nabasaba, kandi noneho nta n'abantu nzi ngo mbe nagira ndakomba sabe. Kimwe nagerageje, nari nagiye kuri Besiteri barambwira ngo ibintu byo muri mbere ya Jenoside ntabwo babimenye, cyangwa nta n'umuntu hakorewe mbere ya Jenoside. Hanyuma ndavuga se nani ndabigira, kandi ikindi cyateye gituma mbashaka ndagira ngo mushimire ko yambyaye, hanyuma ndifuza no kuzabambika ikamba ry'inshinge ushingizo. Ikindi ndagira ndabwire ko mbakunda, ikindi ndagira ndabimenyeshe ko ndumwe n'imitungo yabo nibazagire ngo ndankeneye ubutunzi. Kristo hari imitungo myinshi yampaye atanga abashe kumva.
Nzagutumikira, komera. Nadine, ndakumva. Ibyo umbwiye birasobanura yuko mama wawe amaze kwitaba Imana, wasigaye wenyine, uri ikinege, nta muryango ufite.
Muri Jenoside hanyuma hari nagerageje kujya mbaza bakumbwira ntabwo bazi naho twatinda, kandi ntabwo babizi. Ubwo rero imyaka hejuru zabaga imbere ndabizi ko ndamubona n'uduhinja, Imana niyo izamfasha hamwe namwe. Murakoze.
Komera Nadine, tuzagufasha ibyo dushobora, kandi ndizera yuko papa wawe aho ari ahariho hose, haba muri Canada, haba mu Faransa, azumva ayo marira yawe, amarira y'urukundo, akaza gusanga akumva ko yakubyaye kandi ko ukeneye umubyeyi nkawe.
Hanyuma muramutse mumumenye namubwira ngo ni yambere nyine mama avuka ahayiri ko
ibyo ari byo byose azakumenya. Nta bantu babiri bitwa ba Venera bakoraga muri banki y'ubucuruzi y'u Rwanda mbere ya Jenoside bariho, hariho umwe, uwo nguwo tuzamubona. Nta bantu babiri bitwa Veneranda bakoraga muri ambasade y'Ubufaransa mbere ya Jenoside babagaho, uwo Veneranda nawe tuzamubona. Hari Abanyarwanda benshi ku isi yose ndetse n'Abarundi kandi baba biteguye guhoza abana nkawe bafite agahinda bazadufasha kugira ngo abo babyeyi tubagereho vuba hanyuma tugufashe kwishima uzabone n'akanya nk'uko bivuga ko kubambika ikamba ubahekere uhekere u Rwanda n'Imana nagiye ndagukomeza kwihanganisha komera
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona wiki kintege Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Mukomeje kumva radio ijwi y'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda iki ni kiganiro agasaro kaburaga muri buka umwana witwa Nigena Pourdieu wavutse mu mwaka w'1994 yari mu kiganiro cyo mu cyumweru gishize agasaro ukaburaga umubyeyi we wo yita se icyo gihe yari umuvuga butumwa muri kiliziya y'aba presbiteriani ubu ashobora kuba ari muri leta zunze ubumwe za Amerika dore inkuru ya Nigena uri Kigali mu karere ka Gasabo akagari ka Kagugu umudugudu wa Muhororo arahera ku mpamvu ituma ashakisha papa we
nada yinda kenshi bakomeye nagize kuva ndi umwana kugeza ubu ngubu
ako gahindwe gaterwa n'iki
no kuba ntarabona papa kandi ariho
ntago uramubona kandi ariho ni iki kikubuza kubona papa wawe
na njyewe ku giti cyane ntago namenya impamvu kuko abantu bafite aderese ziwe narazibatse banga kuzima ngira ikibazo ndavuga ntese ndahari ikintu yaba yarakoze cyatuma batama adresi ze mbaza mama arambwira ati nta kibazo yari afite bo nagerageje rero kwegera famiye yashatsemo ndagenda bakare adresi zabo bazinyinye mbura ukundi kuntu mbigenza numvishe rero ikiganiro cyanyu cya gasaro kaburaga nkomeza gushakisha mu gihe nateganyaga gushaka adresi zanyu neza telefone baba barayitwaye nongeye rero gushyikira kubona indi mikoko kongera gushaka amakoni abashakisha
wamenya se igihugu icyo ari cyo cyose papa wawe yaba arimo
igihugu arimo narabajije bambwira ko ari muri Amerika ariko igihe yagendeye nabashije kubaza na mama arambwira ati yagiye nyuma y'intambara kuko mu ntambara yari Umurundi aza mu Rwanda ari umupasiteri ku Kibuye ngo mama yagiyeyo nk'umukozi nyine wabo intambara ibaye rero barahunga muri Kongo maze guhunga muri Kongo umugore yari afite n'umwana barapfa agarutse mu Rwanda aza ari kumwe n'undi mugore ari wo uwo nguwo bari kumwe na n'ubu ngubu
mama wawe yari umukozi wa pasiteri
ku Kibuye muri mu ba presbiteriyeni
muri eglise presbiteriyeni ku Kibuye uwo mupasiteri yitwaga nde
bamwitaga Imaniriho Vena
uwo Nigena avuga ko ari papa we naramushakishije menya aho aherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbona na telefone ye ndamuhamagara ariko ntiyayifata mpitamo kumwoherereza ubutumwa kuri WhatsApp mbona ko yabubonye ariko ntiyabusubiza nahisemo kumwandikira ubwo butumwa murabusomerwa na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma
Bwana Maniriho Vena ndizera neza ko ubutumwa bwaje gusangura amahoro Nitwa Venuste Nshimiyimana, ndi umunyamakuru ku Ijwi ry'Amerika. Hamwe no kuvuga amakuru nkora ikiganiro cyitwa Agasaro Kaburaga. Cyumvikana ku isi yose tubifashijwemo n'ikoranabuhanga. Ni muri urwo rwego umwana w'umuhungu ubu ni umugabo uvuga ko ari uwawe yatwiyambaje. Yitwa Nigena Pourdieu. Umuhorereje ikiganiro twagiranye cyatambutse kuri radio kimaze gutambuka. Yabwiye abakunzi bacu bacyumvise baraduhamagara batubwira ko utuye muri Amerika muri leta ya Connecticut. Inshuti n'abavandimwe mwabanye mwaganiriye bakuzi neza mwabanye mu Rwanda mwabanye muri Zaire bamaze kumva ibyo Nigena Pourdieu avuga baduhaye nimero yawe batubwira bati ibyo umwana avuga bihuye n'ibyo dusanzwe tuzi Venaman iriho yatubwiye. Uwo niwe papa we rwose. Nkoherereje ubutumwa nzi neza ko ubona ukabwumva. Numara kumva ikiganiro uzampamagare tuganire twumvikane ku buryo twakoresha kugira ngo mbahuze. Ni ukuvuga ko ari umwana wawe. Ubu ni umugabo afite umugore ndetse n'umwana. Yampaye iyi foto agira ati uzayimpere data amenye ko afite umwuzukuru. Ndayohereje. Kubyara ukuzukuruza ni amahirwe ababyeyi benshi bifuza. Mwoherereje ifoto ya Nigena kimwe n'iya mama we. Uzamwitegereze nusanga ruwawe umuhe ibyo byishimo akeneye amenye se wamubyaye. Venuste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane Geoffrey Mutagoma. Mu gihe nari ntegereje kumanira iho Vena tuvugana, nashakiye no mu muryango we mu Rwanda, mvugana na Louise Nikuze, ni murumuna w'umugore wa Vena Maniriho, atuye mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda, mu karere ka Karongi, umurenge wa Rubengera, akagari ka Bubazi, umudugudu wa Kabuga. N'umwarimu kazi mu kigo cy'amashuri cy'i Rubengera. Naramuhamagaye mukurikire neza ikiganiro, muramenya nibazi niyigena cyangwa se nibatamuzi.
Hello.
Hello Louise.
Yego.
Amakuru yanyu Louise.
Neza.
Nitwa Venuste Nshimiyimana. Ndi umunyamakuru ku Ijwi ry'Amerika. Nari ngutelefonye ngushakaho ubufasha. Hari umwana witwa Nigena Produye, twaravuganye ambwira yuko umuvandimwe wawe mukuru wawe yashakanye n'uwo yita se uri Yamaniriho Venande. Nagira ngo rero rwose ngusabe kumfasha niba wa yenda wampuza na mukuru wawe kugira ngo nabampuze na Venande tuganire mubaze niba kukuri ya mwana amuzi. Hari cyo wamfasha?
None se nabibwirwa n'iki kuri we? Genda rinzu ubwo ngubwo koko.
Uyu yagenda agira ngo umpe nimero yenda mbe namuhamagara nzamubaze.
Ashingiye kingana iki uwo mwana ari kubwiye?
Uwo mwana yabimbwiye mu kiganiro hano ku Ijwi ry'Amerika. Ujya wumva Ijwi ry'Amerika?
Ntabwo ari kenshi kubera akazi nkora ntabwo kanyemerera cyangwa ngo numve amakuru meza.
Birumvikana. Hashize ibyumweru bibiri abitubwiye, ubundi uyu mwana Maniriho uramuzi wowe?
Ntabwo muzi, njya mbyumva gusa.
Ujya wumva avuga yuko muramu wawe ari wese?
Ntabwo mbizi njye, ubwo se nabibwirwa n'ikirere Roma?
Oya ntabwo wabimenya ariko wumva umwana agenda abivuga.
Njye ntabyo nzi, nta simbizi niba rese na karese ntabwo mbizi karese.
None wampuza nawe wampa nimero ya muramu wawe nkaba namuhamagara nkamwibariza?
Hashize ibyumweru bibiri aribyo umwana abikubwiye?
Yego.
Ubwo nanjye biramfata indi minsi yo kubitekerezaho. Murakoze.
Telefone ayivanyeho yihuta adasezeye Nigena. Amaze imyaka 27 ashaka kumenya amakuru ya se, akavuga ko abayazi bayamwima. Nakomeje ubushakashatsi nahawe amakuru ko Maniriho Vena atuye koko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Leta ya Connecticut. Birumvikana ko ari igihugu kinini. Namenye n'umujyi aherereyemo, atuye mu mujyi wa Niantic. Ubwo umwana we amenye aho aherereye, nawe akaba amenye ko umwana we amushaka, n'intera ikomeye.
Agasaro kaburaga.
Mukomeje kumva Ijwi ry'Amerika, iki ni kiganiro Agasaro kaburaga. Joceline Mukandayisenga utuye mu karere ka Muhanga, mu ntara y'Amajyepfo, mu kagari ka Mubuga, mu mudugudu wa Mapfundo. Amaze imyaka 27 ashakisha nyina wabo Mukandekezi Yosefa, bakundaga kwita Mukasine, kara kazina ke kakabyiniriro. Yaje ku Ijwi ry'Amerika atangira atubwira icyatumye ashaka umwanya mu kiganiro Agasaro kaburaga.
Cyatumye nza kugashaka, hari murumuna wa mama wabuze 94 witwa Mukandekezi Yosefa. Akaba yarabuze nyina atandukanye n'ababyeyi we, yagiye ahunga aba kwa mukuru w'i Kigali. Kwa mukuru we hari kwa Fonti na Mukanagara. ahageze yahise ahava ajya gukorera amafaranga kundi muntu wari utuye mu Ruhengeri ariko yabaga i Kigali. Arangije jenoside ibaye nyine ahita ahunga ajyana n'uwo mugore bajya mu Ruhengeri. Ako nta ndi makuru ye twigeze twongera kumenya. Naho hari umuntu ugeze kutubwira yuko yigeze kumubona ahantu bita muri Congo, muri Mugunga, kunza ya Mugunga, ngahetse umwana aho ngahe Mugunga.
Ubwo hari mu wuhe mwaka?
Ntabwo ngize nsobanukirwa kuko nanjye ntabwo muzi ko namushaka ntamuzi, nuko gusa numvishe kwa mukecuru nyine kwa mama we bavuga ngo hari umwana wabuze. Nkurikije ngiye numva amakuru nkumva ko nyine yagiye abura. Ntabwo njye muzi pe.
Ntabwo muzi, ubwo se mupfanike?
Ni murumuna, ubwo ni mama wacu. Yagiye afite imyaka ngo 17, 16, 17 kuko ngo yari ari hafi gufata indangamuntu.
Uretse ayo makuru mwahawe n'umuntu wamubonye mu nkambi ya Mugunga, nta wundi muntu muri imyaka yose ishize wigeze abahakanunuke ngo ababwire ko hari ahandi yamurabutswe?
Nta yandi makuru pe, ko bigeze no kwandikira bari abashakisha nyine abantu Croix Rouge bagiye kumushakayo ngo baramubura, barongera babagarura urupapuro baramubuze.
Igitekerezo cyo kongera kumushakisha cyabaje mu gite?
Nari nafunguye radiyo nyine numva hari ikiganiro kuri radiyo Ijwi rya Amerika, nanjye nta nifuza nyine kubavugisha. Nyine nakomeje gushakisha kuri Facebook ngo ndebe ko nababona, nyine bakandangira nyine ko natega amatwi radiyo ibintu nk'ibyo. Mbona nyine umuntu nyine nibakora simbizi, gusa yambwiye ko ashobora kumpuza namwe.
Yosefa Mukandekezi niba akiriho aho ari hose, niba kumva muri kano kanya, Joseline Mukandayisenga ni iki wifuza kumubwira n'ayahe makuru mufitiye y'i Rwanda?
Namubwira agataha yuko tumukunda kandi tumukumbuye, ababyeyi baramushaka, mu Rwanda ni amahoro.
Joseline, ndizera yuko mama wanyu kumva kandi aho ari hose akaba ashobora kuba yumva Ijwi rya Amerika, n'uwamumenya akaba yamumenyesha yuko mumukumbuye mumushaka. Nongere ngushimire umuhate n'urukundo, ngushimire n'icyizere ufitiye Ijwi rya Amerika ko yagufasha muri uwo mugambi mwiza ufite wo kubona Josepha Mukandekezi. Ugira amahoro.
Yego, murakoze namwe.
Mbere y'umwaka w'igihumbi 1994 bari batuye igitarama muri komini ya Mushubati muri siteri ya Muruherwa, yarerewe kwa nyirashenge witwa Nyirabajyambere Gatarina, mama we yitwa Nyiraburere Maria, papa we akitwa Ruhigira Yosefu. Abo bavukana ni Mukagatare Yosefina, Mukantagara Alfonsina, Nyirabaziga Sorina, Rugigana Jean Baptiste na Ndolimana Emmanuel. Ayo mazina yose nyatanze nizera ko Mukandekezi Yosefa bakundaga kwita Mukasine azayumva akayamenya. Ni hano dusoreje ikiganiro Agasaro ka Buraga twari twabateguriye kuri uyu munsi. Muri benshi muri nabanda b'impfubyi, niba hari akanunu muziki inkomoko yabo mujye mubabwira, bibafasha kwiyubaka. Abaduhamagaye muri mu Rwanda, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mukaduha amakuru yabo dushakisha. Mwese abatera inkunga ikiganiro Agasaro ka Buraga, muduha amakuru asa imitima. Mbashimiye urukundo, mbifurije amahoro. Mwari kumwe na Venuste, nshimiye Imana. Agasaro.